seed again.
Oh, it's cooked as
wanna see my riziki ya mwenzio. Ni yake, na neto wanga ni rabana. Wea nini, uzibe, uzibe. Kama ipo isha bangwa. Oh, hawajui ni Mungu amefanya niwe hapa. Kwa baraka za mama, baraka za baba, zimefanya niwe hapa. Hey,
wayo, wayo, wayo,
wayo.
Baba, oh Maulana, umefanya niwe hapa.